usienu wawili, ahadi mmetimiza kufunga pingu za ndoa. Sote twafurahia kwa pendo lenu la dhati, kweli mmependezana Samsoni na Magi. Leo twashuhudia harusi yenu wawili, ahadi mmetimiza kufunga pingu za ndoa. Sote twafurahia kwa pendo lenu la dhati, kweli mmependezana Samsoni na Magi. Baba Bieri, Mama Fatuma, wabaki kuwaza Magi kuwaondokea. Chengo Meri na Baraka, Charo Yunis na Lucy, Sabina Ebi Mangale na Kahindi watakutamani. Chengo Meri na Baraka, Charo Yunis na Lucy, Sabina Ebi Mangale na Kahindi watakutamani. Chengo Meri na Baraka, Charo Yunis na Lucy, Sabina Ebi Mangale na Kahindi watakutamani. Mungoni kwa Samsoni Magi Bey unenda, Osi jere jere utona hezo rajiri litimira. Mananza maisha masha sabaha Magi alage kwa heri. Mungoni kwe ujoyo Baba Justasi na Emma Madahabu, mana kukaribisha Yosefu Moze, Christine na Yunisi, mana amba karibu Filista Lois, Lucy na Suzani, mana kuhenza.
Karibu Filista Lois, Lucy na Suzani, Mana.